Nilidhani nitautibu moyo nikiweka kicheko kwa mdomo, ila bado nakuhitaji Jehova. Ndugu zangu wananiaminia na marafiki wananishika mkono, ila bado nakuhitaji Jehova. Kuna shida zingine ambazo only God can fix. Mawimbi yanapokuja kunizamisha, nitakuita Baba. Kuna muda mwingine unga mdogo kuliko maji, upepo unapovuma kuniangusha, nitakuita Baba. Mana I know you got me vita vyangu ni vyako jaja. Everything will be alright, cause God you are on my side. Mana I know you got me vita vyangu ni vyako jaja. Everything will be alright, cause God you are on my side. Kuna shida zingine ambazo only God can fix. Mawimbi yanapokuja kunizamisha, nitakuita Baba. Kuna muda mwingine unga mdogo kuliko maji, upepo unapovuma kuniangusha, nitakuita Baba. Mana I know you got me vita vyangu ni vyako jaja.